kuwa kwa muda wa miezi mitano wafanyikazi wa posta wajalipwa mishahara. Na si jambo la kawaida, because sheria inasema hivi, you pay for the work done. So it's a bit abnormal kuwa sisi tumefanya kazi miezi mitano, in fact we are doing the sixth one bila mshahara. Na tumefumilia kwa muda, tumelalamika, tumefuata sheria, tukitarajia kuwa mwajiri wetu atatusikiza. But along the way amechukulia kuwa sisi ni dhaifu na hatuna jambo tutafanya. So tumefika kiwango tukasema kama malilio haikusikizwa, sasa waje toa machozi. Na tumekuja kwa Wakenya kusema mtuone huruma, kama kuna jinsi mnaweza kuongea ujumbe ifikie serikali, because katibu wetu mkuu ambaye ni Wakwaro ame address several press meetings akiomba serikali, lakini nothing has come out of it. So sisi kama branch Eldoret, ni kuwakilisha kama katibu, tumesema wache tulie Kenya mzima ndio labda Wakenya watuelewe. Tunapoongea sisi na wafanyakazi, wengi wetu hatujafanikiwa kupata manyumba ya kuishi. Na hata ukipata nyumba, hutabeba nyumba mahali unaenda, unakodi nyumba. Swali linatokea, unawezaje kulipa nyumba kama ulipo mshahara? To make it worse, 5 months, hata kama uko na landlord utakufumilia, anaweza fumilia miezi mitano. It's unfortunate. So tuko na watoto shuleni, sio chekechea, sio secondary, sio colleges, wengi wako nyumbani. So tukashangaa, hii ni shirika ambaye ni ya serikali. Tulikuwa natarajia serikali iangalie posta kama shirika ambaye ina dhamini kwa njia yote. It's interesting that we have our competitors who are performing better than us. In fact, business nyingi imeenda kwa competitors wetu. You remember the other day wakati wa huduma neto anaitwa nini?